DajimSafi.com.
Yeah.
Yo, yo. Bomboko.
Kutoka alo. Kama utani moyoni yameingia na mimi nimeshazama. Tulikutana TikTok ndo mwanzo kufahamiana. Mara ghafla binibu, kila kitu tunaendana. Ameninasa kaulimbo, sitaki acha kumtazama wewe. Penzi mbona limenoga, tamu kuzidi hata soda. Penzi mbona linamwagika, kama maji ya bomba. Penzi mbona limenoga, tamu kuzidi hata soda. Penzi mbona linamwagika, kama maji ya bomba. Asa nataka wajue unanipenda, niite baby.
Baby wangu.
Kwa wasioamini wewe ni wangu, niite mai.
Mai wangu.
Hata ukiniposti caption andika sweetie.
Sweetie wangu.
Ukija kukutongoza wambie nina mpenzi.
Mpenzi wangu.
Boy, call me number one.
Mwombe Mungu uzima. Tatizo la mapenzi kanituma mimi. Nikupe, nikupe. Iwe mabonde milima, we fly any weather. Tubani ndo mimi wa upendo.
Nikupe, nikupe.
Mwoga kuchiti no rest. Ya uongo ndo kabisa siwezi. Likizama unotamba ni mwezi. Na kuposti wajue sijiwezi. Baby, una penzi mbona limenoga, tamu kuzidi hata soda. Penzi mbona linamwagika, kama maji ya bomba. Penzi mbona limenoga, tamu kuzidi hata soda. Penzi mbona linamwagika, ah, no. Jua kama unanipenda, niite baby.
Baby wangu.
Na kama ukiniposti Snapchat, niite mai.